amad.unaux.com.
Ashayange Di suge se siri Jibo yi di hiri Taisi won the biri J ting won the body.
Enezi kola ipaini kuyenda ndekasi ndingati kuyenda zindikila wampamvu ndinu chiri chose mungati pamvu zangani zochepa ndilingati kamanda kakanda mukandisi andeka mzikoli Yehova katera kumanda potiza ziko zose zinda esa esa ponda ona zachabe zose zizo panda pindu koma kwa inu komwe kulika olanga zama wasindizi ziwa mdima wakula adaniswa chuluka chisango changacho maliza ndi inu Yehova kable lingalanga
uye ndi kweza maso wanga
Yehova ndima wakula
ndipemba kuti inu mwende nane
zogola la moyo sindiziwa
ye koma
musa ndisiye
tambisa sewe
uka ndileka ndeka ndi wonongeka ndipo ndi yaluka ngati keka ndinayesa kukoma aiso sateka kuona ntuti muyende nane ndikupempa ndikamasochela mundiwongolele ndikamagwa mikono wanu mundikwile sola kwikazanga musasitengele koma ngati mwana wanu mundilele ndayesa sansiko koma sachave ndayesa zibwesi koma sonama sima ndikonda poti ndili ndalama kundipopa ndichulu sasi bwana kwa inu yawe komwe nditawira ndi kutiwa kuti mundisamalira ndipo kwa inu mkwanga kotawila chifukwa ndi kutiwa kulisa mbili sasatila
uye ndi kweza maso wanga
Yehova ndi mawa kula
ndipenga kuti inu yende nane
zogola la moyo sindiziwa
ye kusawa
na mbusa soma musa ngisiye
ambisa sewe
from amad.unaux.com.